waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dhammaan dadka degan magaalooyinka Brisbane ayaa lagu amray inaanay guryahooda ka soo bixin saddexda maalmood ee soo socda, taasoo ka bilaabmaysa shanta galabnimo ee galabta oo Isniin ah. Fayraska ka dilaacday Brisbane ayaa waxa 24 saacadood ugu dambeeyay ku sii kordhay 4 case oo cusub, iyadoo hadda tirada guud ee la xaqiijiyay marayso 7 case. Premierada Queensland Anastasia Palaszczuk ayaa sheegtay in xannibaadani tahay mid laga maarmi waayay si loo xakameeyo fayrastan ah nooca xubsiibatay ee UK variant.
I know it's very tough. We've got Easter coming up. We've got school holidays.
Waan ogahay inay adag tahay. Easter kiyo soo dhow, fasaxi iskuulada soo dhow, laakiin aynu hadda qabanno hawsha sida ay tahayna u qabanno. Aynu na rajayno inaan ka badbaadno. Waa nooc UK oo aad u caabuq badan. Mana rabo inaan arko dadkeenu ugu nugul bulshadu inay ku dambeeyaan isbitaalada. Marka tani waa talaabo difaac. Waana hubaal waa waxa ugu saxsan ee la qabto oo ku fadhida talaabo caafimaad. Maamulaha caafimaadka Queensland Dr. Janet Young ayaa tiri in 4 sababood oo kaliya looga bixi karo guryaha magaalooyinka Brisbane.
Of course, for essential work and to buy essential
Dabcan shaqooyinka lagama maarmaanka ah waa loo bixi karaa, iyo si loo soo iibsado alaabooyinka lagama maarmaanka ah, cunto, daawo iyo wixii la mid ah, si loo daryeelo qof nugul iyo jimicsiga. Dadkana sidii horeba waxaa guryahooda ku soo booqan kara 2 qof, qoyskuna iyagoo wada socda way u bixi karaan jimicsi. Haddii uu qof keliya yahayna wuxuu raaci karaa koox kale. Xannibaadaha waxaa kaloo lagu soo rogay Queensland oo dhan kadib markii mid ka mid ah 4 case oo cusubi tegay magaalada Gladstone. Waxaa iyadana la sharciyeeyey xirashada afduubka iyo in aanay guriga isugu imaan karin in ka badan 30 qof. Dhinaca New South Walesna, howl wadeennada caafimaadku waxay sheegeen in ay durba la xidhiidheen in ka badan 20,000 oo qof oo dhowaan ka soo laabtay Queensland. Sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka Kerry Chant ayaa radioga 2GB u sheegay in maamulku si dhow ula socdo waqooyiga New South Wales, halkaasoo ay ku badan yihiin dadka xuduudda Queensland degan oo laga yaabo inay la kulmaan dhiggooda Queensland oo ah meesha hadda coronavirusku ka soo laba kacalaysay.
Message for individuals is we're not out of COVID.
Fariinta muhiimka ee qof walba loo sheegayaa waa in aynaan weli COVID-19 ka bixin. Talaalkii baan bilaabaynaa, laakiin weli waqti dheer baa inooga hadhay intii dadweynaha badankiisa cudurka laga difaaci lahaa. Marka waa muhiim inaynu ku dhaqanno, xataa iyadoo la debciyay xannibaadihii, weli aad bay muhiim u tahay inaynu sii wadno ku dhaqanka badbaadada COVID-19, ka sii gaar ahaan inaad isbaadho haddii aad isku aragto calaamadaha ugu yaryar ee cudurka. Dhowr xannibaadood ayaa hadda New South Wales laga qaaday, inkastoo weli dadka looga baahan yahay inay gelitaankooda goobaha ku diiwaangeliyaan hab elektronik ah. Hay-adda baahida degdega ee New South Wales ayaa sheegtay inay bilaabmayso nadiifinta hadhaagii daadadkii ka dhacay waqooyiga galbeed ee Sydney. Dadka degan agagaarka webiga Hawkesbury ee bariga South Windsor iyo koonfurta Wilbert Force ayaa hadda laga qaaday amarkii qaxa. Ilaa iyo intii daadadku bilaabmeen 18-kii March, waxaa hay-adda baahiyaha degdega ah soo gaaray 23,000 oo telefoon oo ay soo dirayeen dadkii daadadku dhibaateeyeen, waxayna hay-addu qabatay 13,000 oo shaqo. Colin Britton oo u hadlayay hay-adda baahiyaha degdega ah ayaa sheegay in dadka waqooyi galbeed ee Sydney hadda bilaabayaan nadiifinta hadhaagii daadadka.
Like a good community, everyone's getting involved to help out. People from different services and
sidii bulsho wacan looga bartay, qof kasta waa ka soo qayb galay iyagoo ka kala yimi adeeg bixiyayaal kala duwan. Xataa kampaniyada ayaa taageero keenaya, laakiin sidaad u aragtaanba dhib weyn baa dhacay. Dadku hadda wixii ay qaban karaan unbay qabanayaan. Xildhibaan Andrew Laming oo ka tirsan xisbiga Liberaalka ayaa sheegay inaanu dib isu soo sharixi doonin doorashada dambe ee baarlamaanka, laakiin khasnaji Josh Frydenberg ayaa rumaysan inaan xilligan loo baahnayn in xildhibaanka shaqada laga caydhiyo dhaqankiisii aan la aqbali karin awgii. Waa sidoo hadalka u dhigaye Heldwan kan olaga soo doorto kursiga boomane Queensland ayaa lagu eedeeyay inuu haween kula kacay dhaqamo aan la aqbali karin isagoo isticmaalaya warbaahinta bulshada. Tani waxay culays kale ku sii kordhisay dawladda Morrison oo bariyahanba ku jirtay ceeb joojin ka raacday dhaqamada xunxun ee la sheegay inay ka dhacaan goobta shaqo ee baarlamaanka gudihiisa. Xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka Queensland Kim Richards ayaa iyaduna ku soo biirtay haweenka ka cabanayay Mr. Lamin iyadoo soo jeedisay in xildhibaanku shaqada iska casilo.
There's potentially another year where he would be the elected representative of Bowman.
Sannad kale inuu sii jooga laga yaaba oo uu sii matalo Bowman isagoo leh taariikhda dhaqankiisa wali jira. Waxay ila tahay in aan taas haba yaraatee la aqbali karin. Cadaadiska ayaa hadda ku sii kordhaya Andrew Lamin inuu shaqadaasi degdeg uga fadhiisto kadib markii ay soo baxday haweeney saddexaad oo iyaduna ku eedaysay inuu telefoonkiisa gacanta badhideeda sawir kaga qaaday 2019. Si kastaba ha ahaatee, xubin kale oo hor leh kana mid ah dowladda federaalka ayaa iyaduna hadda sheegtay inay dacwad cabasho ka keentay qof kale oo siyaasi ah oo ay wada shaqeeyaan, kaasoo kula kacay dhibaatooyinka la xiriira farxumaynta iyagu oo jooga aqalka hoose ee baarlamaanka. Gabadhan xildhibaanada xisbiga Nationalka ayaa sheegtay inay dacwadeeda u gudbisay hoggaamiyaha xisbiga Nationalka, ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka Michael McCormack. Ninka ay ka soo dacwootay oo aan la magacaabin ayaa hadda bixiyay raali gelin ballana qaaday inaanu qof dambe dhibaateyn doonin. Haweeneyda oo magaceeda leedahay Miss Webster ayaa sheegtay inay aad uga xumaatay dhacdadan dhacday iyadoo weli lagu jiro baaritaankii dhaqanka goobta shaqo ee baarlamaanka, waxayna sheegtay iyadoo u dhigaysay ra'iisul wasaaraha in la soo gaaray xilligii ra'iisul wasaaranimada loo dhiibi lahaa qof kale.
I think I'd like to see somebody else put their hand up for his job, frankly.
Waxaan jeclaan lahaa bay tiri inaan arko qof kale oo gacanta u taagay shaqadiisa. Waxay ila tahay in kan aha xilli aad u adag. Waxaan ka aragay ra'iisul wasaaraha markasta oo aan la kulmay inuu yahay nin daacad ah oo iyo inay ka go'an tahay inuu hawshan dhameystiro. Qof ahaan waxaan ka shafaadahan u arkaa waxa doontaanba ku magacaawe inay yihiin fursad isbedel. Waxaan rajaynayaa in qof kasta oo baarlamaanka ka mid ah rabo isbedel. Awema ka timi Australia oo ka kooban qalabka coronavirus lagu baaro iyo kuwa la iskaga difaaco ayaa gaadhay Papua New Guinea si ay uga kaalmayso bilowga 8,000 oo talaala oo Australia ugu deeqday si loogu duro shaqaalaha safka hore. Metelaha sare ee Australia u jooga Papua New Guinea ayaa sheegay inuu jiro isfaham ah in Papua New Guinea looga baahan yahay kaalmo caalami ah si loola dagaalamo coronavirus ta.
It's the first step in what we know is going to be a long, serious, difficult effort.
Waa talaabadii ugu horeysay ee waxa aynu ognahay inuu dawladda Papua New Guinea u noqonayo dadaal dheer oo adag. Waxaynu u baahanahay inaynu taageerno innagoo la kaashanayna WHO iyo UNICEF iyo asxaabtayada kale ee India, Japan iyo Mareykanka. Faransiiska iyo New Zealand ayaa iyaguna keenaya diyaarad qalabka difaaca ah. Faransiiskuna waan ogahay inay soo geli doonaan kaalmada. Marka waxaan rabnaa inaynu si wada jira u caawino dawladda Papua New Guinea. Glenn Moller oo ah professor ka shaqeeya isbitaalka guud ee Port Moresby ayaa madaxda caafimaadka ku booriyay inay kordhiyaan dadaalka la dagaalanka wararka aan saxda ahayn ee ku saabsan talaalka. Shakiga dadku ka qabaan talaalka ayaa caqabada ku noqotay hawlwadeenada caafimaadka iyadoo la qiyaasayo in 19% dadka reer Papua New Guinea diidi doonaan in la talaalo. Markabkii xamuulka ee isku xakabay maranka gacanka Suweeska ayaa inkastoo aan la hubin waqtiga uu sabayn doono haddana wuxuuga guul laga gaaray sidii maranka looga saari lahaa. Markabka ayaa talaadadii hore gacanka ku dhaabmay. Baadhayaashuna waxay hadda baadhayaan in sababtu ahayd khalad bini'aadan iyo in kale. Waxay madaxdu sheegeen inay ku guuleysteen inay biyaha hoos u qodeen oo hadda ay gaareen xaalad markabku ku istaarmi karo si uu iskii uga baxo, taana lagaga maarmi karo in markabka laga dejiyo alaabta saaran oo dhan. Madaxa gacanka Suweys ayaa sheegay inuu weli socdo baaritaankii sababtay markabku ku dhaabmay.
It could have been technical or a human error. That would be revealed in the investigation. There could have been a lot of mistakes, but we
waxay noqon kartay qalad ama khalad bini'aadan. Baaritaankan baa soo saari doona tagtahay. Waxaa dhici kartay khaladaad badan, laakiin weli ma sheegi karno waxa ay yihiin. Sababta keliya ee cad waa inay jireen dabaylo xoogan iyo duufaan ciideed. waana laga yaabaa inaanay ahayn sababta keliya inta kale waxaa laga soo saari doonaa baaritaankan xanibka markabka ayaa la qiyaasayaa inuu ilaa hadda geystay khasaare dhaqaale oo ku dhow $10 billion mareykanka oo u dhiganta 400 milyan saacadiiba warkeena intaas ku dhan yahay maanta oo isniina
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.